CK Music Drama's
Dark. Like,
on the beat. Play money! Hello, hello, Oka City!
Bones!
Fly in the fly!
Fly me kalosi!
Doom fafee!
Fly J!
We want bito kula na mazambi potwa ikata pala muleka.
Pala muleka!
Shonongwa de nyela kusosi kwenza pinga vila fauka. Eta ni kembu takwa no phone shita.
Sonja!
Awa tuamba baposa fin shita.
Nina shayi makusame za noti chena kubwate. Nina chateke la one day ni zaka kwate. Fly money na fly J ni kwa lapu ya jikate. Ni sebe zana mulungu shonongwa ni na panja.
Sonja!
Manji!
Salema! Sonja!
Manji!
Usalema, never sonda.
25 million
number na Usalema. I wanna sonda. Usalema,
yes.
Sondo Salema. Tabakwa na batwamba. Dale chila ishta kumwela ni fuwa damba. Chiba chipa pusho, kule woba tupata. Kalasa ni kila kulifyonse na ikata. Fevoni, nakula na mazambo kustokoni. Walanga ni nkwata, bena bafimba. Liba sensitive, mfwe chitwa zimba. Koli wa machiki na mazeto peta walisela. Ela, ela. Na vanefi sungusho kitala zina. Na posha kumwe mafani bakusi.
Nina chai na kusewe za noti chena kubwate. Nina chateke la one day ni zaka kwate. Fly money na fly jenny kwa lapu ya jikate. Nisebe za na mulungusho nungo ni na panja.
Sonda
Manji
Usalema. Sonda
Manji
Usalema.
Fuenka ekwa tata na manje. Achakula kukalipavye. Fimbo poka pa moto e season. Yeah, nirina malizon. Ninaziva ti wande vizaka chitika andwe. Geta ni kembo tafaya kwa kita. Hey, kutachika dalelu. We looking zambi na nami.
Fimbo mbito kula na mazambi. Kutwa ikata pala muleka.
Pala muleka.
Shono ngwale nyela kusosi. Tunza pinga vila fauka. Geta ni kembo takwa no phone chita. Aba tuamba baposa finish.
Nina chai na kusewe za noti chena kubwate. Nina chateke la one day ni zaka kwate. Fly money na fly jenny kwa lapu ya jikate. Nisebe za na mulungu shonongwa ni na panja.
Sonda
Manji
Usalema. Sonda
Manji
Usalema. Sonda
Manji
Usalema. Sonda
Manji
Usalema.
Yeah.
Sonto Salema. Eva viga mwichi mwida pa maplotu. Nami muna basi vinti pa maplotu. Sima shik sharp shooter.
Ten ten.
Tafu government. Niga chaili. Apo bene choske. Faucha mea.
Mas.
Nimi sepela pa junction. Said be my name. Wait any German.
Boom I see ya.
Havana senya. Devo.
Sabo.
Ela new boy.
Chinga ningini.
Kite pa chambish.
Chofu chofu chukwenda.
Ujiz
SL
Benga ipapu Nami muda Team 2.5 at the shine up.
Bruh. Fiapping up. It's in the bowl there.
Boyka Music Promos.com.